get some music. Matini ho ho, kama tumengo ja, kosa ja utubariki, ndoto toke apa. Baba, tumengo ja, kosa ja tuone mkono wako ukitembea. Wapi baba, mvua ya miujiza ipate kunyesha leo.
Thank you.